iskuulka hoose dhexe ee sare Salaaxuddin ee magaalada Baydhabo waliba isku mid ayaa han aan ku wiin ee magaalada Baydhabo ku jiraan waliba na dhigay arday tir badan hanaas oo sanadkan dhatiisa gala doona imtixaanka dugsiga sare oo qaada doonta wasaaradda walbarashada maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ana kumida ardada fasalada dugsiga sare ee Salaaxuddin oo ku hadlay diyaar garowga imtixaanka shahaadiga oo la hadlay Riidi Orlaad ayaa sheegay in geega sharaf iyo liba farxad aan tahay in iyo markaasi hadiran herkan taas oo kale waliba ayaa sheegayna in dadaal doonan maalmo ku dhiman imtixaanka si iyo guulo in diiranga
bismillaah magay may balaaray raxma ibraahim maxamed waliba kuma daardayd dhigadaas iskoolka Salaaxuddin gaar ahaan fasalka form 4 eedan aan ka faraxsanantii aniga geek hasur murti in teeda kal may baad farxad in ka intii aan kumbad naqada ardayd geek sanadkan qalin jibay iskoolka Salaaxuddin hadiyan wal barashada ku hadalon in waliba malay heerkan ka sareyd geek bay dhaw iskoolka Salaaxuddin intu ku roog waliba na rajay guulon ka sareeyay intuu ku deerin insha Allah danka fayl ardaydan dhaqmoonin dhaqmaa wala qabadayo ku aragnay kulkulun in aad majarta insha Allah si isu ku faylan rajayaan
qaymi bilaareed Zeena Umar eedan ka dhawa mayba kumid ah ardayda dhigdaas Salaaxuddin gaar ahaan fasalka form 4 insha Allah faylanta meelin sareeytiyo anin eedan ka faraxsan maadaama aan kumid aha Salaaxuddin ardaydiye maya caqabad ma aragna ma sha Allah laakiin mayba arda qofwel bus yani fikir shay hadda dadan walwal bideeras farxada dareemay alxamdulillah dadaal badan may baadeenay meel in dambeeyti in kasto walbarshadan dhamaadaan teed kale may insha Allah may barajeen intuun kaalmo hor galna Salaaxuddin oo yani fakhr shay unnaqna
magacay waxa la Abbas Maxamed Cabdi waxaan dhigtaa iskoolka Salaaxuddin waxaa galaaska form 3 waxaan haysana wax barashadaysa macallimiintaysan siyaasi laajil geed waxa ay sheegay waxbarashada heerka ugu sareeyay ee fafar ayaa u dhownahay nisfu caam ayaa ku jirna ee xilligi oo waxa ku jirna waxbarashada ee dhalinyaranahay waxbarashay ina ka faa'iideysano ya rajinaya wallahi hadda caqabado badan oo la kulmo jiro laakiin macallimiinta haysan oo waxa haysana waxna barto anagana waxaan nahay ardaydi ka faa'iideysan lahayd waxaan u hoggaansanahay in aan ka faa'iideysano si aad iyo aad ayaa ugu faa'iideysanayna insha Allah duu ilaahay
ma sha Allah barbarshan maba mamraad heer sar insha Allah taqoon maba font font foran fasak maga is oo saawdi ma mutalaayna font font for insha Allah taqoon maba falaayna font for suu salaahdin in taqoon font for ka garan ana inu guulayn hooyin
maamulka sare ee iskuulka Salaaxuddin ayaan la hadalnay asigoo sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay warbaahinta kasma soo booqato asigoo sheegay waxbarashada iskuulka inay tahay mid sare
ma hadan in bilaawday si isuu ogsintin qayb tilmaad sanad dugsiyeedka lamada kun labaatan sida lama kun labaatan iyo afarta marka sadaradii dabcan usbuuc saddexaad geeka maalintii islaamadka jarna marka ADA walbarashada safayle ku socoto xawliye ku socoto qaabka in ka tala galiyana u socoto dabcan qaybtan dambrunti waa ka iskool Salaaxuddin ahaa markii la era may una dhaqan iyo caadanayn ahaa qaybtan damba waa qayb ad yani nashaataadka iyo firfircooni badan ad an ka jarto marka adey alxamdulillah safayleen u socoto runtii lama qodob ad muhiim an ay waana ad dadan dhaban bulshada yani ardayga adkii la roogo muddada adkii la roogo iskoolku is roogo iyo waqtiga us bulshadaas la tii ka jar runtii eedan shal duuni afar saac iyo yar ya iskoolku roogo ama afar saac oo kale roogo labaatan saac bulshadaas ka dhex jar marka saameynta xoog badan tan labaatan saac nagaadaasa dabcan eedan la tacaalana ardayda walku la dagaalama mobeelka yani sharci in aan dejinay ardayda mobeelada in iskoolka gabi ahaanba han la koyna iyo jara
Cabdirashid Rashka warbaahinta kasmo magaalada Baydhabo.